deegaanka uu deegley gobolka Bay wayba ku jira isbeddelada korar dhanka arimo caafimaadka oo bulshada ku helayaan xarumo caafimaadka ee ku jira deegaanka Hanaso badan shoo yeelayaan shakhsiyaad gaar ah iyo adeegyada caafimaadka shal duban iyo siyaasiyan bulshada deegaanka iyo tuulooyin ku hooskoyo Dr. Isa Hawa Haaji Maxamed oo ah bilaamay muddo 10 iyo dhowr sano iyo korgalaasi deegaanka ena Dr. Isa qaabila saablaanta sida dhalmada iyo daaweynta iyo wayba sharaxaad ku bidii adeegyada xaruntii ku helayaan bulshada deegaanka uu deegley gobolka Bay
deegaanka markii aan kooyay baahi badan ku jartay adeegyo caafimaad badan oo dhiblan qabiya jartay laakiin muddadaas abta ilaa 10 sano amal intee ta ka aale ana deegaanku ka noola waana isu ku jeedi in badan aan dhabar adeegni markuu ku kooyay dadka hadda caafimaadka ta macaanishay ma kasaana ana oo meel ay raayil la mabilood roog markaas mayba lahayn qaaday iswiis kaalmiyahay in qaadatay deegaanka intii aan ka shaqeeyo xilligaasay ana oo la mabilood MCH krooga mayba hal qof ma xiru ma jarna oo intii isku kooyo oo daawo qaadado meel ay raayil oo video naagtii inta ka foolato ama ka dhibood ama ay kalma si qobato mayba lan qaado jaray bay dhaw meelas ma dhatun meel kale lulu surmo uma lahayn inkastoo dhibaatooyin jiray oo hata jidka mararka qaar dhiiqna qadaayay rafaad iyo dandarahayti baahiyal kasdhon horto qofta dabooli anu alxamdulillah waana eedan ka faraxsana deegaanka aan ku jeedo intii aan baahadaas ka daboola dadkii hadda bulshadii baradeen heer hadda meel ay raay oo mayba deerena oo hata jidka maraayaan aan ku mara kornay oo meel kooyaan dhiiganno cabir seenagani bilowgay meega roog onogeyse iyo waxyaabo badan aan ku bedeli meel ay raay oo iyo dhibaatooyin aan haystay oo meel ay raay hadda ku faa'iideysteen oo muddadii oo la dhaafi hadda ee lama sine ee hadda deegaanka eeda baahan ku jarta meel ay raahi ligaas hata oo inta saaymada outbreak dhimeelun oo deegaanka oo kaloora ka dilay 2017 yahay kit aale bililamaad outbreak deegaanka oo dilma al areas mayba haytay shugun daranka ka dhig walaa shugunkaasay meel ay raahi hamiinige ani Abdiqafar lan leero doktor kun ya maareyaan in badan hay'ad oo Swiss kaalme leero waa mi dhir giliyaas oo bani
tanka kale doktor Isa Hawaye sheegtay in uu jiraan baahiyaha horumarinta arimo caafimaadka iyo codsatay in wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ee Soomaaliya ku caawida sidii bulshada u deenla an hela lahayeen daawooyin iyo qalab caafimaad oo ka filan maadaama
deegaanka uu diil baaha badan qab caafimaad ka hegshay oo bulnagada qaybta haddana oo meel eray midwifery-ga oo hooyada iyo dhallaanka leero dhibaanka qaba may dhiblanka qabe qalabka filan ma haysan MCF oo dhameystiran oo qalab shay oo iyo dhakhaatiirtis dadka ama una amal hadda ka shaqeeyay lama seena iyo gaabka jar lan oo hadda geeko markun may buu ambulance male emergency hubkii dhii oo ku sagaalsan lisa ambulance ma haysato haye qalabka hata qalabkii filan ma haysato computerka haye qaybta alaabta oo delivery-ga sidka hata ma key filan daawooyinka ma key filan ada qaybta sayada hooyada iyo dhallaanka eeda aan ku liidato waan MCF-ki oo halbawlaga hayna saana kiin sheegay new way haayti kaasahay
maamulka deegaanka oo diin leh iyo dhaqaatiirta deegaanka iyo wadan dadaala la ko hormariyo arimo caafimaadka bulshada